tubifurije kugira ibihe byiza mwe mwese mukurikiye radio ijwi rya Amerika muri aka kanya. Uyu akaba ari wa mwanya mukurikira y'ikiganiro heza, kikaba ari ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'urubyiruko rwo mu Rwanda. Ntimukure inshinge zanyu ku 104.3 FM. Muri studio muri kumwe nanjye Olivier Satibasumba, nkuko bisanzwe ndi kumwe na mugenzi wanjye
Yvette Musabye Marie. Muri iki kiganiro turahera mu murenge wa Rugenda bari mu karere ka Muhanga, ku rubibaka karere gahana na Kangororero mu cyahoze kitwa Perefegitura ya Gisenyi, ubu akaba ari mu burengerazuba bw'u Rwanda. Turaganira n'urubyiruko rwaho rukora akazi gatandukanye, aho rutubwira uko gahunda yo kwiteza imbere imeze muri aka gace. Turaza kandi kureba uko bamwe mu batuye aho bagitsimbaraye ku muco wo gusangirira ku muheha, aho usanga abantu batanu bashobora kuwihererekanya. Tukaza kandi no kunyarukira mu majyaruguru ahazwi ku izina rya Base, maze tuganire n'urubyiruko rwaho ku kibazo cyo kuringaniza urubyaro.
Mu kugana ku musozo w'iki kiganiro cyacu, turabagezaho ibivugwa hirya no hino ku isi, ndetse tunagaruke muri bumwe mu butumwa bw'abakunzi bacu, aho bagarutse cyane ku kiganiro cyavugaga ku ihohoterwa rikorerwa mu ngo.
Mugenzi wacu Jean Baptiste Ndahiragije ubwo yanyarukiraga mu burengerazuba bw'u Rwanda, yaganiriye n'urubyiruko rwo mu murenge wa Rugenda bari akarere ka Muhanga, ni ku rugabano rw'aka karere na Kangororero. Aba basore ngo iterambere baragenda barigeraho, babikesha gukora no gutinyuka gukorana na za banki baka inguzanyo.
Hano nta kibazo, abajene nta kibazo dufite kabisa, nta kibazo dufite urebye.
Akibazo mufite?
Nta kibazo.
Bivuga ko hano imibereho
turayifite, twiteza imbere, dufite amaboko yo gukora nta kibazo.
Aho duhe umwe mu rugero rwagaragaza ko n'abatwumva ko hano rwose ako natubwire n'ahariho, hano ni hehe ubundi?
Mu murenge wa Rugenda bari akarere ka Muhanga, akagari ka Nsanga, mu mudugudu wa Nyundo.
Ndabona hano ni hafi naho muhana urubibe na Ngororero. Mwebwe mutubwire ko nta kibazo mufite cy'imibereho nk'urubyiruko, ngaho nimutubwire ni ibiki mwashingiraho mutubwira ko nta kibazo cy'imibereho mubi mufite?
Imibereho ibishanga nuko bihari kuri Nyamarongo turakora nta kibazo, akazi turakabona, amazi turubaka nta kibazo.
Mwunganiye nk'ibisuzo kintwara ni yanjye, sibyo? Uyu nguyu n'abisuzo cyafite ni umuntu wayimwara ipatana arayirangiza. Ubwo se aho twavuga ko tudafite imibereho, wenda hano Rugenda bari ni hehe?
Ako bana tubiye ko hano mufite uburyo muvanamo mu mafaranga nk'imoto, bwo ko wayipatanye ukayirangiza, ariko batuye ko muvanamo n'amafaranga menshi cyane kubijyanye n'amabuye y'agaciro n'ibiki byose. Ibyo byaba ari cyane
amabuye abayakora barayakora bakabona agafaranga, yabonye agafaranga nawe aratega ntagashobora kugenda n'amaguru, aje nk'irugenda bari wenda avuye mu ndago cyangwa savuye ku cyome atashye. Icyo gihe rero njye umotari ambona agafaranga, ukora amabuye nawe akabona agashahara nta kibazo, ugasanga nta kibazo, ubuzima buragenda neza nta kibazo. Wowe Rugenda
bivuga ko mbese imibereho
myiza n'amabanki turisunga tugakora nta kibazo, akatuguriza tukishyurana neza nta kibazo.
Kubera iki amabanki ko handi bavuga ko atabaguriza nk'urubyiruko, mwebwe hano bashingira ku kibazo?
Mwebwe nka za kerekamu za saku papire byose nta kibazo, amafaranga turayabona nta kibazo tukiguriza.
Kubera iki babaguriza baha icyo cyizere kugira ngo babaguriza?
Tuba dufite ingwate tuba nta kibazo.
Ingwate nk'izihe mufite?
Amazu, amashyamba, ibintu byose, kandi tukanishyura neza nta kibazo.
Hari ubutumwa mwaha urundi rubyiruko ruri kudutega amatwi muri kano kanya, rwabuze uburyo bwihangira imirimo, mwemwe abaho ubuhe butumwa kugira ngo nabwo rubashe kugira imibereho myiza nk'iyo mufite hano?
Ni ukuvuga ngo twabaha gahunda yo kugira ngo nabo bashake imibereho myiza, nko gukora amaboko mu mufuka bagakora, bagashaka bakaganiriza ibyo bigo by'imari bikabafasha kugira ngo nabo babashe kwiteza imbere, kwa kwiteza imbere kose cyose bakajya hamwe muri koperative bagakora
bakabinyangamugayo. Twebwe ubundi ikibazo ntago ari amafaranga yabuze cyangwa se yindi mibereho, ahubwo wenda byaterwa n'imitekerereze ya buri muntu. Inaha ni abantu bitabira umurimo bagakora bakiteza imbere, urumva? Ibintu biva ruto ruto, burya nta muntu utera insina ngo irare yane, urumva? Ushaka gukira yihuse ntabyo azabona. Ni ibintu dutangira hakiri kare, nk'ubu wenda tubare mfite imyaka 32, urumva? Ni ibintu natangiye nkimenya ubwenge kugeza iyi saha, wenda ubwo nagize gute, nageze ku isuzuki yanjye. Bivuga rero ngo njyewe ubutumwa naho urundi rubyiruko ni urwo gukura amaboko mu mufuka bagakora, ntibabe inzererezi, kuko iyo umuntu yakoze arahembwa. nubwo butumwe ngiye mbona naba nibitonda bakabinyanga mugayo bazabagurisa niba umuntu angurije miliyoni nka yishyura ubutanza ajyo bamebye ubutaha se urumva nta kamodoka
kwango bivuga ko ejo heza hawe hazaba ari heza cyane
ni muri vize yo 2022 twarabyiyemeje ubu niba ari Suzuki ubutaha iyo myaka 5 na kavatiri nta bintu byinshi cyangwa sagatagisi ko gutwaramo abandi bagenzi umuhanda barawukora wabibonye
hano rero ni kwishi cya Amerika hari ibyo kugushyigikira z'amatwi ni gute noneho mushobora guhana ubutumwa ununzi rubyiruko go hanze ibindi bihugu kirango nagukumve ibyo mukora ko bifite akamaro ngo bagwi babyigira kugira ngo bafashe gushyiteza imbere
boki bazaze dukorana ibiganiro niba bishaka tubabwira uko umuntu ashora imari tubabwira uko ibigo by'imari umuntu byataka bikamutiza amafaranga ngagakora akiteza imbere urumva y'umuntu ngo ha miliyoni kayishyura miliyoni imwe n'ibihumbi 100 mu mwaka cyangwa mu mwaka n'amezi 6 amezi 18 ntaga yaba ari amafaranga yatuma utagira gute udakora umushinga ngo ukore keretse yajyanye he mu bindi bintu bitunguka
ngiye akora ngo mbabaze kuki urubyiruko ruri mu mijyi hirya no hino cyane mu mujyi wa Kigali usanga bataka ko bafite ubukene mwige mukaba mutuye hano hagaragara nkaho ari mu cyaro mwige mukaba muvuga ko ubukene mwabusezereye nuko ni irihe banga mukoresha kugira ngo icyo kibazo mwebwe mudahura nacyo
bureya rero ikigari bayabona ubwinshi bakayasesagura mu bwinshi bayabonyemo mugenge niba nabonye 2000 byarambabaje nzi yuko ngomba kubikoresha kandi bikunguka ntumva rero niba umuntu yakoreye umushahara w'5000 akahora avuga ngo akazi kazahora ejo akirira akazi yakoraga kazarinda karangira nta kintu akuyemo
tukiri mu murenge wa Rugenda bari kandi twanifuje no kuganira n'abaturage twasanzaho bicira akanyota bari gusangira akagwa nyamara nubwo leta yafashe ingamba zo gukangurira abaturage kwirinda gusangirira ku muheha ahasi ko bimeze ibi bikaba bishobora gutera indwara zo mu kanwa zituruka ku isuku nke cyangwa se akaba kwanduzanya indwara zifata imyanya yo mu buhumekero nubwo ababikora ariko bazi ko bifite ingaruka nyinshi ngo ariko kubera ubwizerane n'urukundo nta mpungenge bajya bagira uyu ni haba kurera wemeye kuganira na mugenzi wacu Jean Baptiste Ndayiragije
nta kibazo ariko tugira tuzasangira n'abavandimwe
kandi bigeze no kutubwira ngo iyo umuntu agoza agacupa kamwe abantu bose baragasangira
iyo uguze agacupa kamwe abantu bose baranywa bagakwirwa gataba banezerewe nta kibazo bafite
ni kuvuga ngo hano ikintu kijyanye no kwi bya bindi byo kuvanga umuntu ntabwo zicipa wenyine inkwe yarirangije hano ntabwo bibaho
akata ntabwo bibaho
nubwo icipa imwe rishaka gusangira abantu nkabanga
yego na 5 basoma nta kibazo basoma bagakwiruka kandi bagataha bishimye nta kibazo bafite nta ngingi mira rwose
nubwo bivuga ko umuntu ashaka kwivira no murugo nta n'igicira afite akaza kicara kanwa gataha
nta kibazo nta kibazo rwose muranwa noneho nawe umunsi wayabonye ukaza ukagura nawe mukanwa rwose nta kibazo wayabonye nagura bakanwa nta kibazo bajye bagira ntugira nta kibazo tugira ntabwo tujyana amasaha
mese ko hari gahunda leta yigeze gushyiraho ivuga ko abantu batagomba gusangira gicupa rimwe ubwo hano ibyo ntacyo kibazo ntabwo kibazo hano kifashe gute
abantu batagomba gusangira ku icupa rimwe nta kibazo bajye bagira nta kibazo bagira nacyo gusangira
bivuga ko mwebwe hano mwizeranye nta kibazo gituma mudasangira
nta kibazo gituma tudasangira twese tuba turi abavandimwe ntituryana amasabu nigeze ntangira nabikubwira ntabwo tujya tujyana amasabu nta kibazo iyo udafite amafaranga uraza mugenzi wakagura mugasangira nawe wazayabona ejo cyangwa ejo bundi nawe ukaza ukagura mugasangira nta kibazo rwose kandi mugataha mwishimye munezerewe
ese bwo hamuse habaye nk'umuntu umwe muri mwe wenda ushaka kugira akabazo k'uburwayi ntakaza mugasangira ntagashaka kwanduza abantu bose barimo gusa guhaha gacu
wewe wagize kubera ko ubundi inaha umuco hari niba ufite ikintu cy'ikibazo ureba kiri gutere abavandimwe bawe ikibazo urababwira ati uyu munsi wapi uyu munsi mfite ikibazo mbese nk'urugero n'umuntu ufite wenda n'umuntu waburwaye inkorora idakira cyangwa igitondo ashobora kwegera umuntu agusangira
nyine tubwire nyine ndakubwira abateze amatwi aduteze amatwi muri kano kanya mubigenza gute kugira ngo umuntu abe afite ubwo burwayi abe yabasha kubataza aho abandi bari
muye nabo bafite ntabwo yakwegera abantu kubera ko twebwe natanye mbikubwira tubana nk'abavandimwe iyo umuntu afite ikibazo akaba afite ikibazo kereka hari afite umugambi wo kwanduza bagenzi be nayo yafite ikibazo aravuga ati wapi uyu munsi mfite ikibazo yamfite indwara iniye afite ikibazo rero ntabwo yasangira n'umuntu ntabwo bishoboka.
Mbere yuko tunyarukira kuri Base mu Majyaruguru, abakunzi bacu indirimbo ikurikira ibashimishe.
Cy'amajyaruguru y'u Rwanda ni hamwe mu hantu hagaragara ababyeyi bakibyara abana benshi, ahanini bitwaje ko hakiboneka amasambu kandi yera cyane, bityo bikaba bituma ufite abana benshi abavuga ko afite amaboko. Ikindi kiyongeraho ni uko hakigaragara umuco wo gushaka abagore benshi ku bakiri bato, ariko ngo iyi myumvire ikwiye guhinduka. Musabye Maria Yvette yaganiriye n'urubyiruko rwo muri centre y'ubucuruzi ya Base, maze bamubwira uko bumva gahunda yo kuringaniza urubyaro.
Kuringaniza urubyaro, urubyiruko rwo kuri Baseho mu ntara y'Amajyaruguru narwo ngo rwafashe ingamba rukurikije impamvu zitandukanye. Aha bakaba baratubwiye uko babona ibyara ry'iki gihe ndetse n'ingorane abana bavuka mu miryango y'abana benshi bahura nazo.
Iki cyiza mbona cyo kurenganiza urubyaro nuko ubasha kwishyurira abana amashuri ukabasha kubabonera icyo kurya gihagije ntibicwe n'inzara ukabasha no kubiteganyiriza mu mibereho iri imbere.
Imbogamizi mbona zirimo kubyara abana benshi bitewe n'umuryango ukuntu uba ufite amikoro, hari igihe usanga nk'umubyeyi wabyaye abana benshi abuze ibyo kubagaburira ugasanga abuze amafaranga wo kubarihira minerivari.
Kuboneza urubyaro ubundi kuboneza urubyaro gahunda yo kuboneza urubyaro ni nziza kuko niba wari ufite akarima kamwe ukaba wabyara abana wenda nk'icumi ugasaranganya bizabagora, ariko iyo ufite akarima kamwe cyangwa tubiri ukaba ufite nk'abana nka babiri kubarera birakorohera, mbese ntabwo wabakira inshuro nk'uko wakira abana icumi. Nicyo ngicyo nabivugaho njyewe ndebye ibibi birimo mu kutaboneza urubyaro. Nk'iyo umuntu afite aba urubyaro rwishe usanga mbese harimo umwijyane mu bana ugasanga uwo ari wese mbese niho hava amakimbirane yo kugabana nk'amasambu, uwo ari wese akagira akavuga ati njyewe nkeneye umugabane. Ariko rero iyo ari bake urumva nyine nimba ari abana nka babiri cyangwa batatu kugabana ntabwo bizabagora nk'uko bagabana ari benshi.
Njye nyibona ukuntu nyibona bitewe n'aya masambu bwabuze ubyara nk'abana batanu cyangwa nk'icumi ukabura ahantu batuze ugasanga abana babaye ibirara barakugoye kugira ngo ubahe ibibanza ugasanga mbese ikibazo ni cya kindi kiri kukugora. Ariko noneho bitewe n'uko umutungo wawe gumeze hari igihe ugomba kubyara nk'abana bane cyangwa batatu bitewe n'uko ufite umutungo ugomba kubatuzamo, cyangwa se waba ufite umutungo muke ukabyara umwe cyangwa ukabyara babiri.
Bakunzi bacu rero muri hirya no hino, namwe mufite uko mwumva iyi gahunda, ibitekerezo byanyu rero bikaba bihawe karibu muri iki kiganiro. Indirimbo Nkiri Muto y'umuhanzi Liza Kamikazi ikomeze ibashimishe.
tishanga kure yaba we kure inshuti n'umuryango Mazina chiri ya yandi Isi ajendi mindagura Umunu tandu kanye nuna hause ndi Irani jisha Kuhanga ichira
Ikiganiro cyacu kigeze mu mwanya tubagezaho icyegeranyo cy'umunsi. Muri hirya no hino y'uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibijyanye n'amasezerano mpuzamahanga ku burenganzira bw'umwana. Tukaba twarabikusanyirijwe na Jean-Baptiste Ndayirayije.
Uburenganzira bw'umwana ni ikintu buri mwana wese agomba guhabwa cyangwa ashobora gukora. Abana bose bafite uburenganzira bungana. Ubwo burenganzira buteganywa n'amasezerano y'umuryango w'abibumbye ku burenganzira bw'umwana. Ibihugu hafi ya byose byamaze kwemera aya masezerano. Uburenganzira bwose ni uruhererekane kandi bwose bufite agaciro kangana. Abantu bagomba gutekereza uburenganzira bw'umwana nk'ikintu icyo ari cyo cyose kigamije inyungu y'umwana, kirengera ubuzima bwe, kikanamurinda icyamuhungabanya. Uko umuntu akura agira ubushobozi busesuye bwo kurengera uburenganzira bwe bwite. Mu gice cya mbere cy'iki cyegeranyo tutavuka ku ngingo zirindwi kuri 54 zigize aya masezerano. Ingingo ya mbere ivuga ko buri wese utagejeje ku myaka 18 y'amavuko afite ubu burenganzira. Ingingo ya kabiri yo ikavuga ko abana bose aho baba batuye hose, icyo ababyeyi babo baba bakora cyose, ururimi ubwo ari bwo bwose baba bavuga, idini rye ryose baba babarizwamo, baba ari abahungu cyangwa abakobwa, umuco wari wo wose baba bafite, baba ari abafite ubumuga, baba ari abakire cyangwa abakene, nta mwana ugomba kubangamirwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Ya gatatu nayo yibutsa ko abantu bakuru bagomba gukorera abana ibyiza gusa, kandi ko mu gihe cyo gufata ibyemezo bagomba gutekereza ku ngaruka zishobora kuba ku bana. Ingingo ya kane ikabivuga ko leta ifite inshingano zo kubahiriza uburenganzira no gukora ibishoboka byose ngo uburenganzira bw'umwana bugerweho. Igomba kandi gufasha imiryango y'abana kurengera uburenganzira bwabo, ndetse no kugira ahantu habafasha gukura bategura ejo hazaza heza. Ingingo ya gatanu igaruka ku ruhare rw'umuryango umwana akomokaho, aho afite inshingano zo kumufasha kubungabunga uburenganzira bwe no kwiringira ko uburenganzira bwe bwubahirizwa. Ingingo ya gatandatu yo ishimangira ko umwana afite uburenganzira bwo kubaho, mu gihe ya karindwi yerekana ko umwana afite uburenganzira bwo kugira izina kandi rikemerwa na leta, kandi akaba afite uburenganzira bwo kugira ubwenegihugu n'igihugu abarizwamo. bakuzi bacu rero ntimuzakirwe n'igice cya kabiri cy'aya masezerano mu kiganiro cyacu cy'ubutaha.
Jean Baptiste arakoze cyane kuri ibi yadukusanyirije. Bafite ibyo mushaka gusangiza bagenzi banyu ndetse n'ibyo muvuga ku byo mwumvise kuri iki kiganiro tubahaye karibu. Niba mushaka kutugezaho ibitekerezo byanyu, muzifashisha adresse muza kumva mu butumwa bw'abakunzi bacu. Ubwo uyu munsi turabugezwaho na Jean Baptiste Ndayiragije.
Turabasuhuje mwe mwese muduteze amatwi. Nk'uko bisanzwe rero, uyu ni wa mwanya dusoma bumwe mu butumwa bw'abatwandikiye. Ubutumwa tugiye guheraho uyu munsi ni ubw'umukunzi wacu Elina wo mu karere ka Gasabo, umurenge wa Rutunga, akaba yaratwandikiye yifuriza abakunzi bose b'ikiganiro heza n'abanyamakuru bose b'Ijwi ry'Amerika Noheli nziza n'umwaka mushya w'2015. Ati tuzawugiremo ibyiza byinshi. Arakoze cyane Elina. Ubundi butumwa tugiye gukurikira ni ubwa Etienne wo mu karere ka Bugesera, nawe akaba yaratwandikiye, akaba yaratangiye adusuhuza. Yakomeje avuga ko abana bafite uburenganzira bwo kuvuga ihohoterwa bakorerwa yifashishije za crebe nka tuseme n'izindi. Ati naho iby'abakozi nabyo niba hari itegeko ribarengera nirikurikizwe, ariko nabo bikosore cyane cyane abakozi bo mu rugo ku makosa bakorera abo barera. Ati nibiyambaze amategeko aho gufata imyanzuro itari myiza yo guhohotera abana baba basigiye mu rugo. Ubundi butumwa tugiye gusorezaho n'ubw'umukunzi wacu wo mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Ngozi, akaba ari Ntakirutimana Patrick. Akaba ashima cyane ikiganiro heza, inyigisho nziza giha urubyiruko. Ati hano iwacu mu Burundi dufite ibibazo bitandukanye birimo umutekano muke, inzara n'ibindi. Nk'urubyiruko mukora ikiganiro cyubaka amahoro, natwe mugomba kuza tukababwira ibibazo mukatuvuganira, cyane cyane muri bino bihe tugiye kwinjira mu matora y'umukuru w'igihugu. Turagushimiye cyane wowe Patrick hamwe na mwese mwatwandikiye. Nkaba ngiye kubabwira zimwe muri adresse mwakwifashisha mutugezaho ibyifuzo byanyu ndetse n'ibitekerezo byanyu. Email ni heza cyane @yahoo.fr. Naho Facebook mwakwandika heza program. Mwadushaka kandi no kuri nimero zigendanwa zifite nimero 0788573951. Iyo akaba ari MTN. Naho Tigo mwakwandika 0722221 5387.
Arakoze cyane Jean Baptiste kuri ubu butumwa atugejejeho. Tukaba tunashima cyane mwese mudahema kuduha ibitekerezo kuri iki kiganiro. Shuti mwarimu dukurikiye rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi na tugiye kugicumbikira. Kikaba gitegurwa na Forum de Jeunes Agira Amahoro, mukagikurikira kuri radio mudatenguha Ijwi rya Amerika.
Reka dukomeze tubifurize gukomeza kunogerwa na gahunda radio yanyu mukunda Ijwi rya Amerika ikomeza kubagezaho. Muri studio mwari kumwe na Ngivete Musabye Maria ndetse na mugenzi wanjye Olivier Isati basumba ari nawe wari uyoboye iki kiganiro. Imana ibarinde. Smack it in the air, legs move it top.